Hallelujah.
Hallelujah. Get up on your feet, move around. First leave your seat. You have been settled.
Atenga ne musala tuino okusimbula.
And even in prayer you have to set off.
Nova ukawoli.
You leave that seat.
Omanyi waluwoli okituka ne kitokota.
You know there's why it boils.
Nga omudumizi weje tali mu kifo kimu.
When the commander is not settled in one place.
Kubanga fetweredde omukisa okudumira.
But we are privileged to
kati soko opulakitisingemu.
So try to practice.
Engeri gyolina okuva mu kifo ekirala.
Of how you have to leave one place.
Noda mu kirala.
You go to the other.
Kuba olutalo terunyinyitira mu kifo kimu.
The battle does not hinder from one place.
Olutalo.
A battle.
Obuwanguzi nga bunaabaawo.
When victory is to occur.
Tukuba tweyongerayo mu maaso.
We move forward.
Yes. Tetukubanga tudda mabega.
We don't move backward.
Tukuba tweyongerayo.
We fight as we go on.
Nga betuwamba.
As we conquer.
Territories abalabe baffe.
The territories of our enemies.
Kati buli bwokuba.
So every time you
be you
are in one place.
Kabo kabonero.
It is a sign.
Akobu nafu.
Of weakness.
Kita voti de.
It means that you are intimidated. There is fear.
Wadobori zisitinga.
However much you resist.
Naye wabawo okutya.
But there is that fear.
Okulekanga mukama yakuwadde ekiragiro.
Unless when God has given you the command.
Nagamba soko kole withdraw.
And says first withdraw.
Soko demuke mabega katini.
First set back.
Ngabo yakola ku Elijah.
As he told Elijah.
Naga soka wekweke ku Jezebeli
oyo. First hide from Jezebel.
Na soka de bali.
He first went aside.
Nada mwate na settinga buto.
Then after he reset.
Kati soko mbulize ku muganda wo.
So first greet of your neighbor.
Omugambe chinesezza wano woli.
And you tell them the reason as why I'm here.
Nzize kujukiza.
I've come to remind you
that
we are in the seasons of battle. We are in the warfare. Tell them we are in the seasons. It is the time of putting down the power of darkness. There is no joke.
Season yeno.
This is the season. As we resist, as we demolish the power of darkness.
Olutalo lwa simbudde olunaku lwajjo.
Twaleseeyo
enjuba n'omwezi nga birwana.
Twaleseeyo
obutonde bwonna. Kati leero we tutandikidde. Twabugambye. Temuyimirira. Paka nga tuwangudde. Bwabadde bukyagenda maaso. Ekiro kyonna. Ne leero. Kati tugenda bwegattako. Abe baakomye. We tugenda okutandikira.
To start from.
Kale mukama akuwa omukisa.
God bless you.
Soko komeo ko katebeko.
First come back to your seat.
Tukoleze.
And let us ignite.
Tukoleze.
Yes. Let us ignite.
Jangu mangu.
Come back fast.
Obudde bulabikanga bwo butonde badde bwatulinze.
It seems the creatures have been waiting for us.
Shagalo wolere mu biro bino.
I don't want you to get cold in this season.
Bagalatia sura ya kusatu.
Galatians 3.
Olinyo olwo munana.
Verse 8.
Ebyawandikwa bya byatubulide de chokola.
Scripture told us what to do.
Ebyawandikibwa byatugambye.
The scripture told us.
Biro bya kusaba.
These are seasons of prayer.
Biro bya kugulumisa kitaffe.
These are seasons of exhorting our Father.
Omwana n'omwoyo mutukuvu.
Son and the Holy Spirit.
Ebino ebiro byennyini.
These are the very seasons.
Tusaana okwenenya.
We are worthy to repent.
Nga twenenyeza kitaffe.
Repenting unto our Father.
Omwana.
The Son.
N'omwoyo mutukuvu.
And the Holy Spirit.
Kubanga twakyamye ebintu bingi.
Turned off so many things. We confuse so many things. Let us repent. We ask of him to give us more strength. In this revival.
And restoration.
We restore things. We put them right. As he wants them to be. We take them back. But we have to first repent. These are the seasons. Where we have to ask to be given. In the revival and restoration. We need to have the power. We need other strategies. That we are not there in the past generation. We need more power. The holy power of God. We need provision. We need addition. In the spirit. And in the flesh. So then after, we continue. We fight whatever has been hindering our way. We take it away. As we command the host of angels.
It's a four prayer phases that we are in this season. The scripture told us already. It is a time of prayer. These are seasons of prayer. Pastor Frederick Gilton, together with evangelist Chosen Ashiriel El Sheba, with evangelist Timon Elisha, the Bible reader. So we are here to lead you by the Holy Spirit. We thank you for coming in time. May God bless you. We thank the Lord. He has given us another chance as the ministry of the full knowledge of God to stand on behalf of our brethren. Yes. We are on the watchtower. We are standing. We are on the top. We are seeing far. What is near? What is in the middle? What is far? And what is to come? A blessing has been given to us. We of the new generation. So as God has given us a chance of being on the watchtower. The tower of knowing the fullness of God. So it is a blessing. We are going to stand on their behalf through prayers. It is a four prayer phases. It is a four prayer phases. Our ministry, they told us. We are going to first start with a prayer. It is a prayer of introduction to the Father. We introduce ourselves to Him, to our Lord Jesus, and to the Holy Spirit. For He says, in Matthew 7, starting from 7, that knock, it shall be opened. Ask and it will be given. Seek and you find. So we are going to first introduce ourselves to the Father, Son, and the Holy Spirit. For our Lord Jesus, in Revelation chapter 3,
He's
ever there waiting for us to introduce. But at times some people are closing. But when He finds us open, He will just enter. We go to Him. He also come to us. A scripture will come to pass. In John 15, verse 7, that when my words abide in you, you abide in me. Ask for everything. So when we ask to be introduced, we go to the Lord. He opens. We also open up. We become a temple of the Holy Spirit. We are in the prayer of introduction. After that, we enter into a prayer of exalting God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. We give Him the glory. Before speaking on any other prayer, we have to first glorify Him. That's what Prophet Daniel did in Daniel 9. Starting to pray, first exalted. Let us first read
Daniel 9.
Let's start off. One thing I ask of you. Don't hinder yourself to be cold. Yes. For you start. It is upon you. It is you to start off. That's why if you fail to get power, the Holy Spirit will not give you. Let us read Daniel chapter 9.
Daniel, esule yomwenda, nolu nyiri yolusoka.
Daniel chapter 9 verse 1.
Mumwaka ogwolu bereberye, ogwadaliyo, omwana wa Akaswero, owezadde eriaba medi, eyali obwakabaka obwabakaludaya.
In the first year of Darius, the son of Aharias, of the lineage of Medias, who was made a king over the realm of the Chaldeans. Jump go to verse 3.
Daniel, esule yomwenda, nolu nyiri olwokusatu.
Daniel chapter 9 verse 3.
Nenteka amaso gange eri Mukama Katonda. Okunonya nga nsaba eranga nega irida. Nga nsiba enjala eranga nyambala ebibukutu nevu.
Then I set my face towards the Lord God to make requests by prayer and supplications with fasting, sackcloth and ashes.
Olwokuna.
Olumiri olwokuna. Nensaba mukama katonda wange. Nenja tula, nenjogera nti ayi mukama. Katonda omukulu, ero wentisa. Atukirize endagaano n'okusaasira. Eri abo abamawanga, ne bakwata amateeka ge.
And I prayed to the Lord my God, and made confession, and said, O Lord, great and awesome God, who keeps his covenant and mercy with those who love him, and with those who keep his commandments. Praise
Amen.
Our Lord Jesus. He first glorified God. He said, you alone are God. You are God. The great God. Who keeps his covenant. Full of mercy. And to those who keep your laws and commandments. So we are going to glorify God. Speaking of his greatness. Speaking of his first work. Of creating the heaven and earth. How he's going to take them away. How he has taken them on. And where he's taking us. His greatness. Where he's basing. Where is he? Above the heavens, we speak of it all. After glorifying him, then we go there where we went wrong, where we perverted as his offspring. That's why we enter into a prayer of repentance. We say, Father, it is you created the heaven and earth, but you have taken off the greatness. We had gotten our own gods. We repent for that. We repent of saying that God is not existing. We repent of getting other fathers. And we repent. We as his offspring, leaving his command and the laws. We as humans. And yet the creation from the beginning are still keeping the laws. Are still keeping the commandments.
Because
he has never shifted from the way it was blessed. Our mouth. Spoken what were not given to us. Our feet. Have already gone to places. That we are not supposed to. The parts of the body. To use them of what they are not supposed to do. When we repent. He comes with compassion. And heals. For when we pray, and there is unrighteousness, in Jeremiah chapter 11, verse 14, he tells Prophet Jeremiah, don't pray for those people. Even when you pray, I will not hear them because of unrighteousness. Isaiah 59, verse 1, he says, the hand of the Lord is not shortened and cannot even save. But our unrighteousness has set me far from you. So we have to fast. After exalting him, we repent. Then he stretches forth his hand. He opens wide his hands to us. After opening wide their hands, we come to him. We come to him. With courage of praying and asking of everything that we need, then it
will
be done to us. If there is unrighteousness, there's nothing you can do to go. Even when someone is praying for you, God chases away that prayer. Jeremiah 11.
Yeremia esule kuminemu, nori nyiriole kuminenya.
Jeremiah 11, verse 14.
Kale gwe, tosavira bantu bano. Soto baimu sizanga, kukaba, ni wankubado kusaba. Kubanga siriba ulira, mubiro mwebali inkabira. Olwe naku zebala vye.
Therefore, do not pray for these people, or lift up a cry, or prayer for them, for I will not hear them in the time that they cry out to me because of their trouble. Have you heard it? He refused him from praying. In their troubles, I will not hear them. When you come from the first verse, there are things they are done to the Lord. anointing him all days.
Natuka ne muyeremia sura ya 14.
He reached Jeremiah chapter 14.
Olinyo lwe 10 olumu.
Verse 11.
Nayongera nakakasa Yeremia.
He continued to confirm to Jeremiah.
Namugamba tota wana kuyimusa sala.
Say don't bother yourself for prayer. Oberengo
taddeko nokusiba sigenda biugira.
Even if you fast, I will not hearken.
Yeremia esura ya 14 nolinyo lwe 10 olumu.
Jeremiah 14 verse 11.
Awo mukama nangamba nti tosabira bantu bano bawebwe birungi.
Then the Lord said to me, do not pray for these people for their good.
Olunyiri ole 12.
Verse 12.
Bwe banaasiibanga siwulirenga kukaaba kwabwe. Era bwe banaawangayo ebiweebwayo ebyokebwa n'ebitone sibakkirizenga. Naye ndibazikiriza n'ekitala n'enjala ne kawumpuli.
When they fast, I will not hear their cry. And when they offer burnt offerings and grain offerings, I will not accept them, but I will consume them by the sword, by the famine, and by pestilence. Praise our Lord Jesus. There is unrighteousness. Even when you pray, even when you offer a sacrifice, you are just annoying him. He's going to destroy you. That's why when we're in prayer, of exalting him, of repentance, we are worthy to enter into a prayer of giving. We thank him. We pray and then he gives us. But besides that, when your prayer is
kept
out. But we thank the Lord. There is a tower that is in our midst. A tower of the full knowledge of God. We can be able to know and that we are accepting what is accepted before the Lord. After that, we get the courage of praying to God and he listens to us. In
1
John, 1 John chapter
3,
verse 19, he tells us, after repentance, we are accepted. We pray, then he gives us. First John chapter 3 verse 19.
Kuchino kwetunategereranga ngatuliba amazima netukakanya omutima gwaffe mu maaso ge.
And by this we know that we are of his truth and shall assure our hearts before him.
Olunyiriro lwa 20.
Verse 20.
Mu buli kigambo omutima gwaffe kye gutusalira okutusinga.
For if our heart condemns us, God is greater than our hearts and knows all things. Verse 21.
Abagalwa, omutima bwe gutusalira okutusinga, tuba n'obugumu eri Katonda.
Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence towards God.
Verse 22.
Era
buli kye tusaba akituwa. Kubanga tukwata ebiragiro bye era tukola ebisiimibwa mu maaso ge.
And whatever we ask, we receive from him, because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. Praise
Amen.
Our Lord Jesus
Christ.
That wherever we pray, and our hearts are rightful to God. Whatever we ask of, he gives us. Because we have no condemnation. Even you have nothing to fear. Going to God. Going to his throne. And you say, Father, this and this is what I need as a child. Because you promised that your authority has already given us what we need in this life. But I've been missing out on this and the other. But if you have a condemnation, you cannot pray. Even your heart tells you that you did something. That's why after the prayer of repentance, we are ushered into a prayer of giving. Then we get the confidence knowing that the Lord, what we've prayed for, is going to give it to us. After that, then we see what
okuyimirira
what can stand
okulwanyisa abo Katonda bawadde omukisa
what can stand to fight against those who are blessed by God
kubanga olwedda aba yatuwadde eddirijiri abamalayika
he already given us the host of angels
aba yatuwadde omwoyo mutukuvu
he has already given us the Holy Spirit
kati waliwo ebiremerawo
so there are things that are stuck on
sibo nga byefudde
They pretend to be
ebyagalo tulumiriza
the one to convict us
ebyagalo okuziyiza
the one to hinder us
for kutuka mu bino nebisera byaffe
hinder us from reaching the season that tends
mukama fe Yesu nagamba
so all of Jesus said
waluwe bimu
there are some
nga mubirumbe nakusaba
attack them through prayer
nokwegayirira
with supplication
nokusiba
with fasting
kati bibye tulumba
so it's what we are attacking
nolutalo nesalazo lutalo
in the prayer of warfare
muyokana
in John
Matayo 17
Matthew 17
verse
21
yagambe biringe byo
he said such as those cannot go away without prayer and fasting there are some things
kati nga waliye mabege byava emabega kwao
so as the past days
twateka muno kusiba
we even fasted
ne tusamu no kusaba
we even prayed
kati kuruno
so this time round
bagalatia
galatians
esule yo kusatu
galatians 3
onyo lwo munana
verse 8
che cha wandikwa cha tugambye
as scripture told us already
ntu tusabye busabi
let's just pray
Ekiriwo maso gaffe.
What is before us?
Tikitwetagisa mukusiba.
It does not require us to fast.
Era omwe mtu kufya tugambe.
The host told us.
Tusabe.
Let us pray.
Nokulya tulie.
Even eat.
Ebiri maso gaffe.
What is before us?
Tikitwetagisa kusaba busabi.
It requires us to
sala ya lutalo.
A prayer of warfare.
Kati ekiba kiremeddewo muzi.
So what is hindering?
Tuba tuyingira mu lutalo.
We enter into warfare.
Olwo omwoyo.
The spiritual warfare.
Ate tulabe.
Then we see.
Kiki ekirwana n'abaana ba Katonda.
What is fighting against the children of God?
Kubanga abaya tuwadde dda.
For he already given us.
Omwoyo omutukufu.
A Holy Spirit.
Abaya tuwadde omwoyo omutukufu.
He has already given us the Holy Spirit.
Nga tetuliko kya kwenenjesa.
We have no condemnation.
Abaya tuwadde jeri amamalayika.
He has given us the host of angels.
Nga kitugwanide okubana buli kyetwetaaga mu bireri
tu. It requires us to have everything that we need in the rightful season.
Kati ekiba kiremeddewo.
Whatever is hindering.
Kye kyogerwako mu kubikulirwa.
It is what is said of in Revelation.
Esule ya 12.
Revelations to the Lord.
Otandikano le 13.
Starting from 13.
Mbwali waba sitani.
They are the devils.
Abagamba.
Who said.
Kukakasa.
We have come to confirm.
Aba batula kunsi.
Those who dwell on the
earth. Aba kwata mateka nebiragiro.
Who get the commands and the laws.
Tuzze kuba provinga.
We have come to prove them.
Titi basobola chikola.
That they cannot do it.
Katege mizimu.
So those demons.
Ejiruwa kulwanyisa bakwata mateka ga katuna nebiragiro.
They fight against those who take the commands and the laws of God.
Musala yorutalo.
In the prayer of warfare.
Metujikubira.
Is why we strike them down.
Chetukola
what we do
fenga bali kutawa
we are on the watch tower
tikiba cha ficho ka
it is not ours alone no
ki ingira munsu yonna
it goes through the world
ho mo mtu kuvya tugambi
but the holy spirit told us
kubo moyo wa katonda
by the holy spirit
okuita mukabona
through the teaching priest
omweleza mukama yatugambi
the servant of god told us
kubo moyo wa katonda
by the holy spirit
nti okuvalo yayimirira mu mazima
that ever since he stood into the knows the truth
okusaba
he started to pray
mu mwaka gwa 2005
in the year 2005
mpaka lero
Till today.
Wafute ya abasumba.
There came up pastors.
Ngabagoloko kabagamba.
Arising saying.
Nti, do you know kuda yo kujiri obwa kabaka bakutana no mutukiri.
We have to go back to the gospel of the righteousness and the gospel of the Lord and the righteousness.
Chovola ba.
That's why you see.
Tetuchukola.
We are not doing it.
Kulwa fefeka.
For our own.
Tuchukola kulwa balala.
We do it for the rest.
Nekemia bwe yali asaba
When Nehemiah was praying
Nekemia sule soka
Nehemiah chapter 1
Yasaba nekulu abaganda be Israeli yonna
He prayed even on behalf of the brethren the whole of Israel
Tidi yonabi
There is no prophet
Yakoze sala
Who has ever made a prayer
Ngajukora kulule na abana be
Making it for his own and the children
Tidi yo
It is not there
Kumanga mubikola beba tumesula ya 13
In Acts of Apostles chapter 13 Where we saw
Abasajja bwe bali balopa
When men were reporting
Abatume
The apostles
Ngabalo pabano
Reporting these ones
Abali basala akajegere ku lwobwa kabaka bwa Katonda
Those are rioting of the kingdom of God
Kuwo mulenzo mukama fe Yesu
For his son Jesus Christ
Bali bakotinga biri ebya banabbi
Quoting what was of the prophet
Kitegeza banabbi basaba ku lwafe
It means the prophets prayed on our behalf
Nafe betuba tuswaba
Even as when we pray
Tusinzira musala za fe
We base in our prayers
Netu yongera yo
We go forth
Netusabire minembe jija
Pray for the generations to come
Netusabire nsiyo na
Pray for the whole world
Ulibwo sirika
Wherever I keep silent
Obwo kotogera banno
You're hindering some of your brethren
kati walina okubaawo okwezzaamu amaani
so we must encourage ourselves
n'okuyimirirawo nga ggwe
and standing as one
n'osooka weekwatirayo omulembe nga gugwo
you first get a generation of your own
ne weenenya ku lwogwo
you repent on behalf of them
n'ogamba nze kanenye omwaka
2055
n'okweyongerayo
and fourth
mwenenye ku lwa 2013
you repent for the year 3000
and emwaka 2003
the year 2030
n'ogamba nze nenenya
you say I'm repenting
ku lwogwo omulembe
for that generation
2300 years egirijja
2,300 years to come.
You
say, let me put in the prayer. So don't keep silent.
Yogera.
Speak up.
Yatula.
Confess.
Tukolere wamu.
Let's walk together. In the name of our Lord Jesus. So get up on your feet. We first introduce ourselves. Then see this. This is the place. The place is all yours.
If you feel it,
you want to command us to walk around, come in
front,
don't step back in the seat. Why do you call yourself?
You're
in a prayer, but you call yourself. Don't go into a corner. It will limit you. You feel that you're free enough. Don't fear. Fear not bypassing your brother in prayer. That is your brother, sister. Expose yourself.
Omudumizi.
A commander.
Wadembo kuwagera nga bwayagala.
He's free to speak as the way they want.
Alekana.
Shouts.
Waluwa wakola zisailensa.
There is why he goes into silence.
He waluwa wakola salaga zili silensa.
There is when he goes into a prayer of silence.
Nguli kuchitanda.
You're on your bed.
Toyagala chankala nyaba
neighbor. You don't want to confuse your neighbors.
Nota kakuze sa sign.
You start to use signs.
Babiri wano basatu muite bwali.
Like that.
Yeah.
Yes.
Kati ne wabawo ziri.
So there's that.
Songa mbere.
Go forward.
Hey. Kati awo.
So there.
Tusobola gamba bano songa mbere.
You cannot command your friends to go forward.
Atenga kuuza songa mbere.
Go forward.
Ubiro songa gakuwa
kulembe. If it's you leading.
No danochi mababa
te basigane. Then you come for those behind.
No baka twende 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 twende.
Let's go.
Hey.
Yes.
Kati tuwefunyiza munsonda.
Don't call yourself in a corner.
Noita badoni kwata.
You call but don't call it.
Ba wawo.
Leave that.
Uri mudumizi.
Yeah, commander.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hatisukutugulumize mukama.
Let us first glorify the Lord.
Chitafu mwana nomwe mutukufu.
Father, Son and the Holy Spirit.
Tusabe tuyanjule jari.
Then
we
are going to introduce
tumugurumize.
Then we exalt him. We thank him for the goodness he has done. Then we enter into repentance. After repenting, we enter into giving. After being given, we enter the warfare. Then we see what has been hindering, what has been holding Uganda, not to do revival, not to hearken to the voice of the Lord. So raise up your voice in the name of our Lord Jesus. Good Father, we exalt you. We give you the glory and honor as your children, as your children, Lord. We are here, Lord, for the new generation, lifting up our voices, speaking loud as your children, Lord. We have come in joy. Exalting you, lifting you up, saying that you're worthy, Lord. We exalt you, Lord.
Say, you are our Father, your Son, the Holy Spirit, the Lord who gives the covenant, the God who has the promise, the Lord who gives the covenant,
the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the covenant, the Lord who gives the
ebisuubizo bitekebwa mu nkola katonda bw'asuubiza ebisuubizo bitekebwa mu nkola tukugulumiza mukama tukuyimusa okusinga byonna gwe kitaffe asinzira waggulu eggulu yonna kitaawe mukama waffe yesu
ajjuza
waggulu waggulu wonna kubanga mukama mu isaaya esula ekagamu omukaaga kyogera ku mukama waffe yesu taggulu yentebe ye
nensi yentebe
nyimba kijja tuyinza omuzimbira kitaffe gwate osinga ku kigambo kyo mukama waffe yesu ekifo kyo kiri kimu waggulu waggulu nga mu zabbuli essuula eyekyenda ti mukama wali kifo kyaffe ekyokutuulamu eggulu n'esinga tebinnabeerawo yegwe gwe tugulumiza tugulumiza ggwe eyatonda eggulu n'ensi ng'abaana bo ng'ababweereza bo abo bwe wayagala abo be wasonyiwa abo be wasaasira tuutuna wale mukama tuyimusa mulobozi gaffe yimusa eddoboozi lyo mugulumize mugulumize mugambe kitaffe newaayo gy'oli era neyanjula gy'oli neyanjula ng'ezzadde lyo neyanjula ng'omwana wo neyanjula ng'oyo gwe wanaaza n'omusaayi gw'omwana wo kubanga watugamba mukonkone munaggulibwawo nga mu Matayo essuula y'omusanvu batandika n'olunya olw'omusanvu naffe teyanjula ng'ezzadde lyo oyongere otuggulire omukama oyongere otuggulirewo otuggulirewo empyasa omukama otuggulirewo ekifo kyo mukama otuggulirewo eggulu oleme okuliggalawo oleme okuliggalawo mukama kubanga wayogera mu Yeremiya essuula eyo ey'ekkumi n'ennya olunya olw'ekkumi n'olumu tibano we banaasaba siwulirenga naye ffe ng'ezzadde lyo twategedde mukama twategedde ebyo by'osiima twategedde ebyokyawa era twazudde nga yegwe kitaffe tewali taata mulala ebulani ya kumi nabbiri olunyirira olw'okutaano n'okukkirira paka olw'omwenda mukama tukkiriza ebulani ya kumi nabbiri nti yegwe kitaffe yegwe taata tewali taata mulala yegwe ssewo emyoyo gyaffe mukama waffe yesu yatukakasa bulungi mu Matayo 23 olunya olw'omwenda temuyita muntu yenna kitammwe kubanga kitammwe ali omu yekka ali mu ggulu era bwe yali atugamba okusaba yatugamba musabe nti kitaffe ali mu ggulu nga Matayo essuula ey'omukaaga webale yesu olw'okutukkiriza n'otwanjula eri kitaffe n'otwanjula eri oyo kitaawe emyoyo gyaffe taatawe obutonde bwonna tukugulumiza ekigambo kya katonda tukuwa ekitiibwa nyina w'obutonde bwonna olwazi kwe twaggibwa mukama waffe yesu oyogera wa kumi ssaataano mu emu ti mwabanoonya obutuukirivu mujjukire olwazi kwe mwaggibwa n'obunya bwobunya bwe mwasimibwa twasimibwa mu ggwe twaggibwa mu ggwe mukama waffe yesu yatula yatula mugulumize yimusa eddoboozi lyo mugulumize ba naawe w'oli otambule nga bwogulumiza ekigambo kye nga bwoyogera ku bukulu bwe nga bwoyogera ku maanyi ge nga bwoyogera ku oyo alina amaanyi agatakoma ayogerwako mu kubikkulirwa essuula ye ey'ekkumi n'omwenda ti mukama waffe yesu katonda ow'amaanyi alina amaanyi agatakoma oyo gw'oba ogulumiza oyo gw'oba owa ekitiibwa olwazi kwe twaggibwa eyo yatufiirira eyatunaaza n'omusaayi eyatumasirako n'amazzi mu kigambo nga mbefeso essuula ey'okutaano olunya olw'abiri mu essatu muwe ekitiibwa oyo yatuggulirawo oyo ly'ekkubo lyaffe eryogerwako mu Yokaana essuula ey'ekkumi n'ennya olunya olw'omukaaga oyo ly'ekkubo lyaffe ly'ekkubo n'amazima era n'obulamu tuyimusa eddoboozi lyaffe okugulumiza mukama waffe yesu okuwa ekitiibwa tiyegwe wekka eyayinza otusabira ne tuweebwa omwoyo mutukuvu ne tuweebwa omwoyo mutukuvu kubanga watugamba mu Yokaana 14 olunya olw'abiri mu omukaaga ti bwe ndigenda ndisaba kitaage alibawo omubeezi ye mwoyo mutukuvu alibajjukiza yonna mu Yokaana 16 alituyigiriza byonna bye watulagira webala omwoyo gulumisa omwoyo wa katonda muwe ekitiibwa
the glory. Give him the Holy Spirit. Give him the Spirit of God. The one.
To know
what the Lord hates.
Kubanga mba
Corinthians ekisooka
esuula
ey'okubiri
tewali
amanyi bintu bya
muntu okulega
omwoyo gwe gwennyini era bwekityo tewali amanyi bya Katonda okulega omwoyo we yennyini
era
y'omutukuvu munaye tukuyayaanira
yegwe
omanyi ebyo bya Katonda
yegwe
omanyi okutesa kwa Katonda
yegwe
omanyi Katonda byayagala
yegwe omanyi
ebisiimibwa
mu maaso
ga Katonda
era
tulina we twakyamira
tulina
we twaviira ku mulamwa
tulina
we twayonoonekera
ng'abaweereza
bo
ng'abaana
bo ng'ezzadde lyo
naye nga
tuyingira mu kwenenya
tusaba
otukulemberemu
muyayaanire
musaba kulemberemu kankuwulire
mu kaseera
kano ketugendamu
ak'okwenenya
ak'okwegayirira ak'okwewaayo
kankusaba
omwoyo omutukuvu musaba owo akukulemberemu muyayaanire omugambe
kukulemberamu
omwoyo wa Katonda kubanga yegwe weka
asobola
okunsaasira asobola okunsaasira nenzikirizibwa mu maaso ga Katonda
esaala
zange
nezituuka
eri Katonda kubanga mukama twali twakwonoona
twali
twakwonoona kitaffe
twali
twava ku mulamwa mukama waffe Yesu nga twakyama nga twakyama ng'endiga kubanga mu Isaya 5:1 twali twava ku mulamwa twali twakyama ng'endiga
naye
omwoyo wekka
omwoyo
w'amazima
omwoyo
wa Katonda
ogerwako
mu lubereberye
esuula
eyo ey'omukaaga
nti
yegwe wekka
aberawo
n'otwegayirirawo
eri
Katonda
kimusa
eddoboozi lyo
osaba
omwoyo omutukuvu atukulemberemu nga twenenyeza Katonda
yongera yimusa eddoboozi lyo
era
mukama waffe Yesu Kristu
omwana
wa Katonda omulamu kubanga atukkiriza mu mpya ze
oyo
kitaffe owinza ebintu
byonnan'ekigambo
kye mukama waffe
Yesu omwoyo
omutukuvu
atukkiriza
mu mpya ze
yayogera
mu zabbuli 5:1
ng'asabanga
agamba
nti ayi
mukama tongoba w'oli
era tonzigyeko
omwoyo omutukuvu
onzikiriza essanyu
n'obulokozi bwange
onyweze
n'omwoyo w'eddembe
your spirit of liberty. He has given him to us. He has given him to us his presence. His presence. Open up your heart. And let it to God. Give it to God. And your mind
nememe yona yona
and your soul
nebirozo byo
and all your mind give them to the Lord as you enter into the prayer of repentance to repent to him as an individual the church of
Kungalo
the church in Uganda the church in the entire world who have been called in the worldwide call to do with him the final work on planet earth there is no other work there is no other ministry that is honored in heaven in that work
when they
are not in that work but only we that is called and we repent we repent for not doing that work that's why you go to your father we come to you King of Kings we come to you Father we come to you Father and your word our Lord Jesus and your Holy Spirit as he guides us for it is written in Romans
9
and verse 14 those by the Spirit of God
they
are the sons of God
they
are offspring you have led us today and we believe that you are leading us you have led us you joined with our spirits you joined with our souls as we welcome you and honored you
okututwala eri kitaffe
ayi mukama it is written in 1 Corinthians
bakolinsa kisokesulayo ku lunyola omwenda
1 Corinthians 12:9 up to 12
teri amanyi bya Katonda
no one knows the things of God except you the Holy Spirit except you the Spirit of the Lord who enters inside of him and you search out the unknown things of God and you know his will and you reveal them to us and reveal them to us you reveal them today and in this except seasons in these seasons you do the final work of God on planet earth the final work of God that we did not do all that we didn't do the seasons have come to pass we come before the Lord to repent
yimusa omutima gwo
yimusa
omutima gwo nebirowoozo byonna
n'amagezigo
nga weenenya eri Katonda
and you repent to God
olunyo olwasatu mu omunaana nti twena
that you should repent and be baptized and be given a gift. That is the Holy Spirit. That is why we are before Him. We have come before the Lord. We have come before the Father. Learning, groaning, and cry out to Him that He has mercy upon us because we have done as it was written about us. Many prophecies have spoken about us. A lot of prophecies have been spoken about us in Uganda. To stand on behalf of our nation, on the entire world, on behalf of our brethren, right from the church, to do a revival and the restoration of all things. We repent. We have not been able. We repent before you. Have mercy and forgive. Have mercy and compassion. May you give us your Holy Spirit. May you give us your Holy Spirit. That you may move with us. In the mighty move. In the mighty move. As the last prophet said. The prophet Ben-Hin. When he spoke and said. That I see a vision. A mighty move. Of the Holy Spirit. Revival and restoration. Of all things. In the heavens and the earth. Is going to be known. As they're supposed to be. And as they forever be. Son of God. Don't pray for yourself alone. Don't pray for yourself alone. Kakasa anti wasifule Sara. Egeneri Katonda. Pray. For the whole world. For your brothers. Who are in the world. Uganda. They are counted on you Uganda. They are counted on you full knowledge. Who has studied in the cold. Pray with your mind. And you repent what you don't understand. And you confess. Because we are pastors. Evangelists. Apostles and prophets, teachers, who have not been, That you may be forgiven. We are the people. We dedicate ourselves. We have understood our mistakes. We accept your rebuke. Proverbs chapter 1 and verse 23. Confess it. Speak it out. The Bible says. It speaks and says. If you accept our rebuke, you will pour out His Holy Spirit to enable us to understand His words. To enable us to understand your words. We accept the rebuke. We've not done the revival and the restoration of all things. We've allowed the powers of darkness. Now we've come determined and we pledge. We vow. Daniel spoke and said that the years of captivity have ended. We have come, O Lord. We have been revealed of the seasons. Corinthians have been revealed to us. Because 1 Corinthians chapter 12 and verse 32. The sons of Issachar. The sons of Issachar. We are the sons of Issachar. Who knew the seasons? And all the world. Now, oh Lord, we've known. We know that is why we come before you confessing our sin. We have been devastated. We had to do the revival. Because the gospel was changed. Which was supposed to align that comes through the kingdom of God and righteousness in the kingdom of heaven. We did not preach it as the church. We did not preach it as the church. We did not give the light of the world in the politics, in the finances, in the health sector, in the social relations, and games and sports, and in all sectors, we didn't do anything. Everything is upside down. Now we are before you, Lord. That is why we are before you. For we have known the seasons. But Daniel confessed and said that the years of captivity had ended. The 70 years. We've been revealed that these are the exact seasons. These are the exact seasons. We have been revealed of it. We are before you, Lord. And we have known the seasons of doing your work on planet Earth.
Your last mega agenda
of the revival and resurrection of all things, that the world may know it. Father, may you give us your Holy Spirit. He's the one who can enable us to know him. He's the one who can enable us to know him. For in Psalms 104 and verse 3, he sent forth the
Creator.
And renews the face of the earth. He was there creating the beginning. Even now, as we repent, as we repent, as you give us your Holy Spirit,
may
He
makes
us
to
do the revival. And we do the revival. That we do the revival. Have mercy, Lord. Have mercy on the pastors. Have compassion on the evangelists. The prophets and apostles. The teachers. The miracle workers. They didn't do what they're supposed to do. They fulfilled their agendas. We were eating
tablets.
And others just said to the choir. And the entire congregation was corrupted. The pastors were eating the fat.
Ezekiel
34. The pastors were eating the fat. And just
Matthew
23.
Matthew
23. They mourned about tithes and offerings. That is why we ask of you. We've come. We've come before you. We've come. Do not cast away from your presence. Do not take us away. Do not cast us from your presence. Accept us as your church. As the church in the world. For you have called us in the worldwide call. You called us in the worldwide call. Your work. Which has two intentions. To prepare all nations. For the second coming back of our Lord Jesus. Not do it, Lord. And in Philippians 1 and verse
6,
you say that you do this work. Yes. The faithful work that you began. You will work your faithful to begin it. To end it in the name of our Lord Jesus. We didn't do that work. For it was our own to prepare all nations for the second coming back of our Lord Jesus. For the second coming back of our Lord Jesus. We do not repent for any other issue. Not because of food. Not because of food. Not because of bread. As the generation that was, we do not pray all to get married. We do not repent for that. That you are
to,
it is food that you add to us.
6:33.
But we are before you. To do your final work. Many have been destroyed in hell. Destroyed in hell. Many are destroyed in hell. In COVID-19. Because of ignorance. They
destroyed in ignorance.
From the mouth of the priest, from the priest, Jeremiah chapter 23:22.
The Lord, never
We didn't do that. Repent for what you've not been able to do as the church. Raise up your hands unto the Lord. Raise up your heart.
Yes.
Raise up your heart unto the Lord. And tell him, I've come back to you. I've come back as an offering. I give myself as a living sacrifice. I'll dedicate myself as a living sacrifice. It is a ministration of wisdom. It is our ministration of wisdom. The wisdom that is in the world. I'm not going to minister again. I'm no longer going to minister. This generation
is a
to dedicate yourself unto the Lord. And may all your mind. And all your inner mind. Dedicate yourself
to the
Lord. Tell him, I vow to stand. I vow to minister. I vow to minister. Because Malachi chapter
3,
verse 17, up to 18, it is written. When he speaks and says, that I will forgive you. I will forgive you. As the Father forgives his servant, he's forgiving us with the mission of serving him. Tell him, Lord, I vow to serve you. I vow to serve you. I dedicate myself as a living sacrifice to serve you. Not to serve other gods. And not to serve any other gods who didn't create them. And as you bow, with all your heart, to do all his will, this time around, this time around, what God is looking at you is to do his final work on the earth. That is what he's trying to do. Vow to serve him. Whoever is not in that work, he's not his servant. He's not counted as a servant. Dedicate yourself to the Lord. Father, we come before you. It is our ministration of wisdom. You did not delight in sacrifices of animals. You did not delight in them. You didn't like them. We've come as we. We've come as spirits. We've come as spirits as Uganda. Come with our minds. As the church of full knowledge. For the church in Uganda. For the church in Africa. For the church in the entire world. Accept us as your sons. Accept us as your offspring. As your sons. As your servants. Prepare us as your servants.
That we
may have the power of God and serve in perfected things. When you had compassion on our righteousness, when you blotted out our iniquities, Psalms
103.
We cannot stand without you. We cannot stand without you. He have compassion on us in his much compassion. May you have mercy on us in his compassion. May you have mercy on us. Raise your hands unto the Lord. I repent for all that I've done.
Yes.
I repent for all that I've done to you. I cannot be forgiven.
And
I cannot come before you. I may head to the electric fire. But all is not counted them. You have counted them, Lord. Psalms 51. In sin we are
born.
But you have had compassion on us in your and we decided to serve you. Tell him, Lord, I vow to serve you. Because there is nothing I can do for you. You
have
not served with hands as I am before you.
I am
run before you. May you have mercy on me because I'm serving you. The reason is to serve you. I bow before you. And all those that yearn for you, Lord. We come before you, Lord. For the whole world. On behalf of the whole world. Have mercy on you, Lord. Accept us to serve you. Yes, Lord. Let me see you lifting up your heart. Yes. With your mind as you understand.
Lift up your voice. Let me hear you.
Bucho bwa yogera sebo kitafe
mungere
sule soko nyora makumi abiri musatu kimuchukoro okunenya kwange nange nafuka omoyo wange jemuli era nabaletera okutegeera ebigambo byange webale kitafe atukiriza era nga kakano tetukyali baddu kubanga omuddu tamanyi biri mu nyumba ya mukama we era tasobola kwakisa esinga ebiri mu nyumba ya mukama we naye omwana asobola okubima kumanya atukiriza ngezadde lye kubanga bwe yayogera mu Yokaana essuula esooka oluyoro 12 nti abo abaamukkiriza yawaba obuyinza okufuuka abaana ba Katonda tulizadde lyo ayi mukama ngawayogedde mbeebulani essuula ye 12 oluyoro 6 mpaka olw'omwenda titwalina bakitaffe ab'emibiri gyaffe ne baatukanga vulanga lwa gwegasako naye gwe kitaffe taata waffe ow'emyoyo gyaffe tunaasabaani kubanga mukama waffe yesu bwe yali ku nsi bwe twamubuuza okusaba okuyita mu bayigirizwa ekkumi n'ababiri abaali batukiikiridde ku olwo twamubuuza nga tugamba mukama waffe tuyigiriza okusaba nga Yokaana omubatiza bwe yayigiriza abayigiriza be yatuddamu ng'agamba bwe tubanga tusaba tusabe nga tugamba nti kitaffe ali mu ggulu yekosebo kitaffe muisaya esula enkaaga mu esatu yekwe kitaffe era gwe mubumbi waffe tetuyinza genda walala era mukama waffe yesu atugambye mu Luka essula ey'ekkumi n'emu nti eriyo ku mmwe omwana w'ayinza omusaba omugaati n'amuwa omusota eriyo ku mmwe omwana w'ayinza omusaba eggi n'amuwa enjaba sebo nedda tutuukiridde gwe gy'oli sebo kitaffe oluvannyuma lw'otuukiriza tusaasiranga eggwanga lya Uganda otukkiriza otusonyiwa tuzzedde oli ayi mukama kaakano nga tuzze sebo okusaba okuweebwa kubanga watuyita mu bafiripi essuula ey'okuna olunyolo omukaaga watutegeeza ng'ogamba si tetweraliikiriranga tetweraliikirira kigambo kyonna wabula mu buli kigambo tukijjenga tukutegeeza okuyita mu kwegayirira wamu n'okwebaza era n'okusaba mukama twegayiridde era tusabye okusaasirwa era tusabye okusonyiyibwa naye mu mulimu guno okusembayo okusemazinga w'ensi twetaaga sebo omwoyo w'omutukuvu tusaba omwoyo w'omutukuvu gwewennyini wakyogera gwali mukama waffe yesu mu Luka essula ya 24 wabategeeza ng'obagamba tibye bino byennyini ebyampandiikibwako okuva mu zabbuli okutandikira ku nnabbi musa ne mu njiri yonna nga byogera ku mukama waffe yesu naye wabategeeza tikemuva mu kibuga tikemuva mu kibuga okutuusa nga muweereddwa amaanyi agava waggulu bikolo y'abatume essula ey'okubiri olunyolo kyokka mpaka olw'omunaana yali atuuse yali atuuse omwoyo omutukuvu yali atuuse omwoyo omutukuvu okubakulembera kubanga ye yekka ye yekka amanya ebya kitaffe ye yekka amanya ebya mukama waffe yesu mu Yokaana essula ey'ekkumi n'omukaaga olunyolo 15 n'okukkiriza bwe yatutegeeza nga agamba nti ye yekka omwoyo w'amazima amanya ebya mukama waffe yesu era amanya ebya kitaffe nti bwe tunaamutegeezanga ajja kugenda eri kitaffe atebereyo byetwetaaga mu mulimu guno asobole okubituleetera mutegeeze omwoyo omutukuvu ng'ensonga enkulu ddala omwoyo omutukuvu bw'aba atuuse waliwo abamuggirako mbeebulani essula esooka olunyolo 13 mpaka olw'ekkumi n'ennya tiwaliwo bamalayika emyoyo egitumibwa ekigenda okuweereza aba bagenda osikira obulokozi kubanga kyawandiikibwa ky'omukulu anaweerezanga omuto batuweereza baganda baffe kubanga ffe eno mubiri n'omusaayi gye tuli twaweebwa Mateyo essula ekkumi n'omunaana twaweebwa buweebwa Mateyo essula ekkumi n'omunaana olunyolo 18 ne tutegeezebwa nti ffe bwe tunaakuŋŋaana babiri basatu nti anaabeera awo era buli nsonga gye tunaayogerako mukube n'akakasibwanga olw'ensonga tiwaliyo abatuukiriza waliyo abatuukiriza ekigambo ekyo mu Zabbuli essula ekikumi essatu olunyolo 19 mpaka 22 ayogera ng'agamba timumwebaze mmwe mumwebaze mukama bamalayika be abazira ab'amaanyi abatuukiriza ekigambo kye nga bawulira eddoboozi ly'ekigambo kye bakuwulira kaakano bakuwulira nga bajja otuweereza omutume leonard of witness yatutegeeza ng'agamba kimwaka gwa 2006 yabalaba nga bajja ne bamugamba nti ne Uganda oluddewo olunaku lwa jjo
kutegezesa kuba omwoyo wa katonda ebiro bino ebiro bino kiyinza okutwala ebbanga okudda okuddamu okuweebwa ebirooto ebiti okusala okusala olw'ensonga mubakaleti yesu leyokusatu olw'omunaana pakolomwenda yategezeza nga agamba nti kubanga ekyawandiikibwa kiba kyalaba tekitusabise sala ez'obunnabbi nga zitukiriyambagirawo kubanga ekyawandiikibwa kiba kyalaba kyoyogera kaakano kiri mbunnabbi kubanga omwoyo wa kristu omwoyo gw'obunnabbi byebyawandiikibwa ebitukuvu ebiri mu ggwe by'obootoola mu ggwe tononya birala nonya ebyogera ku biro bino byennyini nonya ebyogera ku biro bino byennyini yogera ku kuddizibwa obujja n'okuzza obujja okw'ebintu ebiri mu ggulu yogera ku kuddizibwa obujja n'okuzza obujja okw'ebiri mu ggulu kubanga eggulu litutte ebbanga nga terimanyibwangako eggulu litutte ebbanga nga lyogerwako bulala abangi balyogerako bulala nga boogera nga bagamba nti biri mu dayimensioni abeekwasa samwiri ekisooka essula ya 28 omwalo mukaaga n'okukkirira nga bagamba samwiri bwe yali ava mu ttaka kitegeeza eggulu liri mu ttaka ekyo nedda wakati saba omwoyo mutukuvu ate abamutuwa tusobole okunnyonnyola olugendo lw'eggulu nga tusinziira ku nsi kwe tuli nga tutandikira ku nsi kwe tuli tuyite mu ggulu lyonna tuyite mu ggulu erisooka tunnyonnyole ensi tunnyonnyole ensi ebyobwakabaka obw'omu ggulu ekyo kye bayita feeza esooka rivaivo ne restorationi ebintu byonna ebiri mu ggulu tibimanyibwe nga bwe birina okuba saba omwoyo mutukuvu ateba ebirabo eby'abasomesa eby'abannabbi n'abatume abasobola okunnyonnyola abasobola okwogera ebigambo by'obwakatonda ebigambo by'obwakatonda mu ggwanga uganda okusooka mu ggwanga uganda kubanga okuyitibwa kw'ensi yonna katonda kwasaasubiza amawanga gonna etwamaze okukulonkinga etwamaze okukulonkinga yatukkiriza ebbanga lya uganda naye okusooka nakulunolege okusooka ayogedde mata essula ey'omwenda ey'33:37 n'agamba ebikungulwa bingi ebikungulwa bingi naye abakunguzi batono emusabe musabe mukulu okukungula atuleetera abakunguzi mukama tusaba ebirabo eby'omwoyo tusaba abasumba mukama tusaba abatume abavudde gy'oli sebe kitaffe tusaba abannabbi abavudde gy'oli twagala tulabeko sebo ku birabo nga bikola mu kkanisa nga ku mulundi guno simirako senta yokka si divayini senta yokka si iringi senta yokka wabula nga buli we tunaateeka ekitabo buli we tunaatuula ebirabo byonna birabisibwa ebirabo byonna birabisibwa abasomesa abasomese abatume bakubulire abannabbi bawe obunnabbi nga ku mulundi guno sikulagula nga ku mulundi guno sikulagula kimusabe mukama kubanga omulimu munene omulimu munene tuweereddwa ettaka lya uganda tulina okuzza obujja tulina okuzza obujja ebiri mu nsi tulina okuzza obujja ebiri mu nsi otandikire sebo mu kanisa ne mu by'obufuzi ebyenfuna ebyensoma ebyobulamu kristu mukibatokosebwa mukama leka wabeewabyo ebyenfuna sebo nga bali be twalabako mubereberye essula ya 45 twalaba yusufu sebo yasobola okuddukanya yasobola okuddukanya ennyumba ya potifali bayibuli egamba nti yamwesigisa byonna eby'omu nyumba ya potifali byonna ebimwesigisa okugyako mukazi we twayita ekigezo ekyo omutwala okubeera gavana owa misiri yonna katulabeko bana byanfuna eri katonda katulabeko basawo mukama katulabeko basawo ng'embazi egwa mazi ng'embazi egwa mazi newogera nga bagamba yeguddewa yeguddewa nagenda n'atema omuti nagisuula mazi evaayo tulasula ku basawo babanalimisa abatigembaala bugaka abatigembaala bugaka
Kitaffe mugambe mugambe ayi kitaffe okusaba kwonna bwekuli nimusa eddoboozi lyomugambe muligya lya mukama waffe yesu atudde muguwe eryokusatu kuba omwoyo omutukuvu oyo abuna wonna nimusa eddoboozi lyo mugambe ayi kitaffe tetudde mabega nate mukuyitibwa kw'ensi zonna tetudde mabega nate mukuyitibwa kw'ensi zonna tetudde mabega nate mukuyitibwa kw'ensi zonna tetudde mabega mu mulimu ogusembayo kusemazinga w'ensi eno kakabe maanyi gakizikisa agasinga obungi tekakyayinza kutoŋŋanga kyetuba tutuma omwoyo omutukuvu atukulemberemu afefete asaggule buli maanyi gakizikisa buli ddogo buli busamize obuyimiridde mu kkuba ery'obulokozi buli busamize obuyimiridde okuyitibwa kw'ensi zonna okuli ku ggwanga lya uganda omwoyo omutukuvu ayogerwako mu mateeka 12:28 ng'agamba bwembanga ob'emizimu kuba omwoyo wa katonda obwakabaka bwa katonda bubajjidde wewaawo omwoyo omutukuvu ayitemu mu nsi yonna ayitemu mu nsi yonna alyoke asaggule obwebula obw'ensi zonna amaanyi g'ekizikiza ag'eŋŋanze amawanga wewaawo omwoyo omutukuvu ayitemu mu bwengula bw'ensi zonna agende mu underground bankers wansi ba alien gye beekwese bamalayika baagwa gye basinziira okulumba ensi gye basinziira okulumba ensi wansi mu nyanja gye bafubutuka gye balumba ensi zonna wewaawo omwoyo omutukuvu abuna wonna ayogerwako mu zabbuli eya 139 olunya olw'omusanvu okutuukira ddala ku lw'ekkumi asaggule afefete anoonye buli maanyi gakizikiza buli ddogo buli busamize obuli mu bwengula oba amasaza obwekwese mu underground bankers obwekwese wansi mu nyanja obwekwese mu busamize obwekwese mu makanisa ag'obulimba obwekwese mu madiini ag'obulimba muzikiriza ez'obulimba obulokozi obw'obulimba mu by'obufuzi mu nsi yonna wewaawo asaggule wewaawo afefete obwekwese byobulamu nsi yonna omwoyo mutukuvu saggula omwoyo mutukuvu saggula 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 emyoyo gyonna egy'obubi amaanyi gakizikiza agafefete mu bwengula bwonna mu bwengula bwonna wewaawo mu zi underground bankers wewaawo wansi mu nyanja amaanyi gakizikiza ag'eŋŋanze okuyitibwa kw'ensi yonna okuli ku ggwanga lya uganda amawanga gateebwe amawanga gateebwe amawanga gateebwe gawulire ekkondeere eribayita okukola ne katonda mulimu ogusembayo kusemazinga w'enseeno buli maanyi agabadde gabakutte ye omwoyo omutukuvu agasaggule agasaggule asaggule buli maanyi gakizikisa agabadde geeyimbye mu kulemesa livaivo nebasosoni y'ebintu byonna leka agasaggule agasaggule ng'ayita wamu negira bamalayika kubanga bayibuli yegambye muzabbuli ya 14 atuma omwoyo gwe ebitondebwa nazabujja amaaso g'ensi leka atume omwoyo agende asaggule naye bebulaniya wulira bulungi nga bw'osaba bebulaniya esula esooka 17:14 agamba bamalayika gye beejumwa nga bagenda okuwereza abagenda osigira obulokozi baakegire bamalayika abasagguzi abafefesi abatumiddwa era abakulembeddwamu omwoyo omutukuvu bagende basaggule basaggule mu bwengula bw'ensi yonna mu bwengula bw'ensi yonna basaggule mu zi underground bankers basaggule era bafefete mwansi mu nyanja bafefete buli kifo kyonna eky'omu nsi bafefete ebifo by'abasamize bafefete ebifo by'amadiini ag'obulimba bafefete ebifo eby'obusamize eby'obusamize eby'amadiini ag'obulimba enzikiriza ez'obulimba yes obulokozi obw'obulimba emyoyo gy'obubi ezirimu annabbi b'obulimba basumba b'obulimba kisaggulwe tubegira malayika abasaggu bayibuli beeyogeddeko mu zakariya esula esooka 18 paka 21 genda amayembe ana agasuula abaana ba katonda nebatayinza kuyimusa mutwe nenenda babasagguzi abaweesi bana bajja okugasaggula okugafefeta sooka otumegira malayika maiko bayibuli gwegambako daniyeli esula 12 olunya olusooka emalayika maiko omulangiro wamwe alibayimirirawo munaku ez'oluvannyuma mutuma omugambe saggula goba emizimu kigobe gyonna eky'omu bwengula eky'omu nyanja eky'omu underground bankers ekyetolodde ensi yonna ekyeyimbye mu kuyitibwa kw'ensi yonna okuli ku ggwanga lya uganda
yayimbye okulemesa amawanga okuyimirira mu mulimu ogusembayo ogwa katonda ku nsi eno egyayimbye kulemesa revivalrestoration ey'ebintu byonna kisaggule malayika maiko saggule emyoyo egy'obubi emizimu gyonna amaanyi g'ekizikisa ageyimbye okulemesa revivalrestoration y'ebintu byonna ebyomuguuna ku nsi bimanyibwe nga bwe byali bwe birina okuba era nga biribeera emirembe n'emirembe tumegere bamalayika maiko basaggule bafefete bayibuli yebogerako mu zabbuli ey'35 olw'okutaano paka olw'omukaaga nti malayika wa mukama ng'abagoba ng'abagoba leka agigobe egy'omu bwengula malayika maiko n'egyeryo mugigobe goba goba owanga eduumira bagobe bagobe kubanga olina obuyinza obu obuyinza buli naawe matayesulekumi olunya olusoka n'ayita abayigirizwa nawa obuyinza ku dayimooni okuzigobanga olina obuyinza obu obukwatagana ne bamalayika wali eri muyi mu matayesulekumi n'omunaana 18 temunasula ku nsi muguru kisiriwa temunasumula nakisiriwa olina obuyinza okukolagana n'eggulu n'eggulu bituma bamalayika okuli malayika maiko okukola naawe mutuma omugambe waliwo emizimu egiri mu bwengula waliwo emizimu egiri wansi mu nyanja waliwo emizimu egiri mwana grand bankers waliwo emizimu egyetodesiona waliwo emizimu egiri mu kanisa z'obulima waliwo emizimu egiri mu marogo waliwo emizimu egyekwese mu madini ag'obulima waliwo emizimu egyekwese mulekozi bw'obulima malayika maiko itamagi saggule saggule gigobe 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 abo wakola ku mulundi guli mugambe malayika maiko kumikulirwa esula 12 olw'omusanvu paka olw'ekkumi weekobaana nekire mu malayika abatukufu ne mugoba sitaani n'emizimu gye ne bamalayika abaavu nemubagoba muggulu nemubakanyuga ku nsi kuluno tubagoba mu nsi we mukulembere bamalayika maiko mugobe mugobe mugigobe gigobe tuteekwa okuyisawo okuyitibwa kw'ensi zonna okuyitibwa kwa katonda eri amawanga gonna okuli ku ggwanga lya uganda tuteekwa okuyisawo amawanga gateekwa okuyimirira mu mulimu ogusembayo kusomazinga w'ensi eno weewaawo mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu yesu mumalayika maiko asaggulire ddala tuteekwa okuyimiriza revaivo n'esesoni ey'ebintu byonna katonda byalambika ebyomuguune ku nsi bikolebweko revaivo okuva omwaka 2022 we twavuddemu nga tumaze okulogi omulimu ogwo omwaka guno 2023 tusimbudde talikudda mabega yemusa ddoboozi mumalayika maiko mugambe tetudda mabega nga bwe mwawangula mukulu ne ku nsi tuwangula tukoba emizimu tukoba emyejoobi yese tugikoba mu linnya lya yesu mwana wa katonda obulamu gikobe 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 ogambe tuteekwa okukola fezi za revaivo enya ziteekwa otuukirira yese gamba nti tuteekwa okuza obujja ebyomuggulu nga tuyita mukuza obujja enjiri y'obulokozi ey'emirembe gyonna atusanyawo enjiri ey'ebyenfuna by'ensi eno n'okutunda ebyamagero ekifuusa obulabe nekitufuula abalabe eri katonda tuteekwa okukisanyawo otukomyawo enjiri ey'obulokozi ey'emirembe gyonna enjiri ey'obwakabaka bwa katonda obutuukirivu ebwakabaka bw'omuggulu nga tubikula ebyama by'eggulu mu nsi yonna ndyoke tusembeza eggulu eri abaati basobole okuyingira nga tugulawo emiryango egy'eggulu tuteekwa okuyimirira waliwo amaanyi maki ag'omwoyo omutukuvu negira mumalayika maiko erigoberera weewaawo mutume mutume omugambe tuteekwa okukikola amaanyi gasaggule agakizikiza gasaggule gonna gonna mu nsi yonna saggule emyegyobubi mu nsi yonna ekibalo ekiremesa okuza obujja ebyomukulu okuza obujja ebyomukulu nga tuyita mukuza obujja enjiri y'obulokozi ey'emirembe gyonna enjiri y'obwakabaka bwa katonda obutuukirivu mu bwakabaka bw'omuggulu mugambe saggule malayika maiko saggule saggula saggule ensi yonna n'ekyeryo bica mu mangu mubusibwe mangu mubusibwe mangu mu buli kifo kyonna mu nsi yonna mutume 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 mugambe ebyoku nsi biteekwa okudizibwa obujja ekanisa abatukufu bamukama yesu bateekwa okudizibwa obujja tuteekwa okwawula wakati bw'ekkuŋŋaaniro n'ekanisa abatukufu bamukama bazimbibwe yesu asiŋŋaane ekanisa yesu asiŋŋaane ekanisa
talina bala newakwada olifunyira kaye nze naawe nebonna abaana bakatonda mu nsi yonna mugenda sanyawo okubuzaabuzibwa okubaddewo nga bazimba ebizimbe nebabiyite kanisa ekanisa erina okudda mumagezi g'abantu be batukuvu kiteekwa okukiza mu nsi yonna bujja kitegereke bulungi omugambe neera ebyobufuzi bitekeddwa okuddizibwa obugi waliwo bannabbi isaaya abagolokoka okuluŋamya ebyobufuzi nga katonda bw'ayagala weewaawo mugambe ebyenfuna biddizibwa obugi era waliwo bannabbi nannabbi yosefu nannabbi yusufu agolokoka bannabbi erisa abaza obugi ebyenfuna emisiri agolokoka bikolebwe nga katonda bw'ayagala ensaana ez'obwenkanya zikomewo mu linnya lya yesu mugambe tuteekwa okuzza obugi ebyobulamu waliwo bannabbi nannabbi musa abagolokoka nannabbi eriya abagolokoka nannabbi erisa ababeeta abateeka eddagala awabadde okufa ne bavaawo okufa abalagibwa emiti egiwonya okukaawa bagolokoke mu nsi yonna mu linnya lya yesu mwana wa katonda mulamu yese wateekwa okubaawo ab'ebyenkolagana abakulembeddwamu omwoyo mutukuvu basobole okumalawo obusosoze mu kanisa obusosoze mu nsi yonna fena tulizadde lya mukama emizimu egyaleeta enjawukana kikuwaawo kaakano malayika mayika agisaggula agifefeta genda maaso sabe genda maaso sabe todiriza eno saala ya mawanga saala ya mawanga todiriza mawega genda maaso sabe genda maaso sabe yese waliwo abasajja nakabaka solomoni abagolokoka abasajja abagezi abasajja abagezi aboogera mu buwulizi esula ya 12 onyana 12 nti okusoma ebitabo bingi kukoya amagezi bagenda kubawo rivaivo ebyokusoma waliwo abasajja n'abakazi abo ababadde bakwatibwa nga tebalina kyakwogera basumululwa mu linnya lya yesu yesu weewaawo ebyemizanyo ebyomuzanyo n'okuyimba awamu nebyawamu yesu biyimusibwa birongosebwa b'emizimu gyonna malayika mayika omutume omugambe enyamenya emizimu egiyise mu bannakatemba egiyise mu bannakatemba egiyise mu bannakatemba gikube gyonna kwatakwata gigobe emizimu gyonna egiyise mu bayimbi egiyise mu bayimbi abaka wansi mu nyanja abagenda mwena gwe nedibankas abagenda wansi mu nyanja abekubana n'abamasaza abatambuza obugwamu obusagu mu nsi yonna b'emizimu egyo malayika mayiko gikube 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 mu linnya lya yesu yes 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 uliriza kino tuteekwa okuzza obugi tuteekwa okuddiza okuzza obugi endagaano y'obufumbo obwa katonda walareke obufumbo obutukuvu walareke famire entukuvu walareke kanisa entukuvu bana bya bufuzi manya nti obufumbo buzaala byonna naye waliwo emizimu egyalumba obufumbo obutukuvu emizimu gy'ebisyaka emizimu gy'ebisyaka emizimu gy'abasajja n'abasajja okwewasa emizimu egy'abakazi n'abakazi okwewasa emizimu egy'okwegadanga n'ebikoleddwa abantu emizimu egy'obwenzi emizimu egy'obugwagwa gikubibwe gikubibwe malayika mayiko gigobe 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 yesu agigobe agigobe agiteke agiteke n'amukubikulirwa esula ey'omukaaga olunya olusooka malayika mayiko omala asenjeru negira mu malayika be bayitemu nabatega nabasaggula nabatega nabagoba nabasaggula nabatega ate malayika badoni nagoberera n'enjegera okusiba n'enjegera okusiba mu linnya lya yesu mwana wa katonda omulamu n'enjegera okusiba yesu agisibe agisibe emizimu gya sodomu n'egomora emizimu egy'abali b'ebisyaka gikwatibwa mu nsi yonna gikwatibwa gikwatibwa gigobebwa malayika mayiko goba goba malayika badoni w'enjegera wagasibe Them.
You trap them.
Abaddon.
Shiba.
Bind them.
Shiba.
Bind them.
Shiba.
You bind them.
Shiba.
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 Bind them. Shiba.
Bind them. Shiba.
Bind them. Shiba.
Bind them.
Bind them.
Shiba.
Bind them. Bind them. Bind them. Bind them.
Shiba.
Bind them.
Shiba.
Bind them.
Shiba.
Bind them. Bind them.
Shiba.
Bind them.
Shiba.
Bind them. Shiba.
Bind them. Shiba.
Bind them.
Bind them.
Shiba. Bind them. Shiba.
Bind them. Shiba. Bind them.
Shiba. Bind them.
Shiba. Bind them. Shiba.
Bind them. Shiba. Bind
them. Shiba. Bind them. Shiba.
Bind them. Shiba.
Bind them. Shiba. Bind them. Shiba. Bind
them. Shiba. Bind
them. Shiba. Bind them.
Shiba. Bind
them. Shiba. Bind
them. Shiba. Bind them.
Shiba. Bind
them.
Shiba.
Bind them.
Shiba. Bind them. Shiba. Bind them.
Shiba. Bind them.
Shiba. Yes.
Praise.
Yes.
Sir. Yes.
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 Gain a master service.
Oh, Father, pray.
Gain a master service.
Oh, Father, pray.
Yes, don't do this.
Yes, don't return.
Don't do this.
Don't
do this.
Don't return.
Don't do this.
Don't return.
Don't do this.
Don't
do this.
Don't return.
No, come out in a faith.
God is with us.
Well, wow.
Yes.
Out in a faith.
Is with us.
We're going to go
this time alone.
They are to Israel. They are to Israel.
They can pass us.
Hey, you know.
This is
they are to Israel.
They cannot pass us.
We
held the seasons.
We
held the timings.
We are
right on the time.
We
are worldwide called.
Yes.
Yes.
Okay,
the nation you come
from.
The final one.
Revival.
Revival.
Restoration of all things.
Revival.
Restoration.